Right now, though, we got rappers in the studio. What's going on, my dog?
Sure, Bafeti. This is Sia Shezi,
yep.
Deep Soweto.
Yep.
Yeah, it's from the deepest side of Soweto on Season Scoop.
No doubt. So you ready to hold it down right now?
Yeah, I'm
tell me
ready.
About this beat. Who produces beat that we're going to play?
Out here, I'm King Flo.
Yep.
Yeah, King Flo. Kshuti is my partner in crime.
Umasha Noba, if you got a crew, no Muhamba Weto.
Yeah, Deep Soweto. Marafonong Vano King Flo.
Yeah.
Out here, Shama beat for 8 years and Ngrepa Naivye.
All right, Simpana Songs was high PC and then Yazi was in Janyangan.
Ah, cool.
Tell me if you can hear it.
Ah, Nyaizo, Nja.
Nyaizo. All right.
Sure. I see a Shezi. A King Flow when the beat. Yazi, Season Scoop. YFM. Yonakiyona. Uzi. Vele ngiqaba esikela mamenasa ngifundiswanga ngivele ngene ngagogodanga kwakho mongakhiyanga angisigate crusher gate ngiyajumpa ngivela ngimenywanga fike restaurant ngidle ngisuthe ngibodle ngisuze ngithatha iserviette ngifinye ngayo ngibeke etafuleni thatha toothpick nginwaya indlebe ngibuyisele emlonyeni ngidle spaghetti ngesandla ifologe yokunwaya ekhanda ngizokuxaka mase ngisquada ngiphuza iwine ngokuhamba ngi-odi cocktail emnyama cause we don't drink pink drinks in trip away dressing thele ngecocktail ngiqala umsindo nenhlamba funa imanager la obvious ngeke ngisahafa nya announce amanye kaka mangibuya ngiyahlanza kudle kusale ebantwini ngiyakuthatha ngizokudla ntambama ngiqabe lingafundanga mara ngihlale nginama-ansa bathi siya wayuhlanga ngithi lethishwe nesihamba isebhokotweni for la mahata athanda ukungidabha ubudlakadlaka buqaba busiphendula amahlaya busenziswa kwamahlanya ngale nkulumo yamagama ngilenje negazi elibe libulala imikhazi sanokuhlafuna amabraka bomalume nabashana ubudlakadlaka buqaba busiphendula amahlaya busenziswa kwamahlanya ngale nkulumo yamagama ngilenje negazi libe libulala imikhazi sanokuhlafuna amabraka bomalume nabashana mangigula ngikudokotela ngigabha ngigadama ngithanda ngiyachatha ngamanzi ane-sunlight ekuhlaza bathi usiqhaza ngithi cha bathi uyiqaba ngithi ya sazonihlatha da kumasama ngivele ngesuit nembadada ngidrive ikreside enganabhampa ngidlala ikhasethi yombaqanga not a gentleman soboswidi ningathi anginitshelanga ebumnandini mase kubanda naneva kufe ejezi yakhe ladies first lesibhujweni phela mina ngiqaba ngisanokufohla bochera bafike kuqala ama-four play lesi ngamlena senze singakhisananga mntwana stereotype vele nginjalo ikhale pinke yabochera namacica wabochere ndabochera baligqoka ibruko kashezi ungalinge wenza iphuthu ngimemekini ngizovakasha ngibhosha kunuke indlu yonke bese ngiyakhohlwa nokuflash ngidla ama-kelox ngofontamba amantanga angitivela ngingajwayelanga ubudlakadlaka buqaba busiphendula amahlaya busenziswa kwamahlanya ngale nkulumo yamagama ngilenje negazi elibe libulala imikhazi sanokuhlafuna amabraka malume nabashana ubudlakadlaka buqaba busiphendula amahlaya busenziswa kwamahlanya ngale nkulumo yamagama ngilenje negazi elibe libulala imikhazi sure I wanna drink and drive ngimiswe iphoyisa lo-cherry ngilishele kiss and bribe angikwazi ukuswima ngine-flow e-deep end I didn't drown noma ngisoba ngiyadelela mina I'm never nice mone ngovolo ngikunika ilitshe like take a bite madla uphuthu looka like awileyo type tshela umrapper we-air force i-fake leyo Nike mina ngiright ngaleswega ngifuna imali ne-mike ngizothenga i-limelight future yami izoba bright but I write what I like and I do what I like sanokuqala i-fight thuka indoda egqoka i-jean e-tight nje uyazi nginestyle esisikari sesingenza ngibe ne-pride ngeke ungithole emshadweni ongena-bright ubuqaba bami buningi budlulo bamaqaba ayi-9 funa abafazi abayi-5 noyi-1 ofundile angifundisa i-fork and knife nje ubudlakadlaka ubuqaba busiphendula amahlaya busenziswa kwamahlanya
yo Shezi ayibala uyathela
thank you.